haraka kwana wewe. Wa mwenyewe, baby nielewe. It's okay. Nataka kwana wewe. Wa mwenyewe, baby nielewe. It's okay.
Yeah, well, baby girl, wanna die with you, no leave you killed, mama, tie we at you, let's take a ride, wanna ride with you, woo. Not talking on about her look beautiful, okay, 1, 2, I call your phone, baby, come through, karibu kwangu, baby, go, penda web or two, whoa, basi, baby, watu watch it, nipe my pants on, nani paka kukuche, yeah.
Nataka kwana wewe, wa mwenyewe, baby, nielewe, it's okay. Nataka kwana wewe, wa mwenyewe, baby nielewe. Tish forever, najua madada du wanataka kukuhonga mapesa. Mana kijana ulivyo sexy waini so.
Yeah, mi kwako nshafika mapenzi lako so. Mi wako wakika wengine tena no. Kwa mungu na apa baby you killing yo. Kama fabu fabulous baby you didn't know. My peep my love dunia nzima number one. Kama ngwe vile baby guy you got a gun. No kikugasi wambie kwamba biza got a gun. Ni mora keso kikukera hata hawe none. Yeah.
Nataka kwana wewe, wa mwenyewe, baby nielewe. It's okay. Nataka kwana wewe, wa mwenyewe, baby nielewe. Wanataka kukuhonga mapesa. Mana kijana ulivyo sexy when you saw.